Nakutwa mnapokao, mwishi kunisema. Naona madanganywa, mure mapoteza mapesa. Najua waganga wanakupoteza, kama moro utaishambulia we. Nazidi kuendelea mwana likembe sina masha. Moro ye yeah.